Oh yeah, girl take it slow. Street bad, you don't wanna get cold, yeah. Puku inje ni kunoma, I swear you don't wanna get cold. Girl your body's on fire, you are badder. Yeah. Ukitembea sema fire, you are badder.
Baby girl you gotta hand over, bango yangu ilikuwa bend over. Kila siku niko mugunda, ni kama lugha yangu inagongana. Baby girl unani handover, pango yangu ilikuwa ubendova. Kila siku niko mugunda, nikama lugha yangu inagungana.
Baby girl unani mada, unani maliza, ukirombosa. Baby girl unani mada, unani maliza, ukirombosa.
Unaringa umepimwa, ama riba yangu imekutoka. Au choki na kata, kila siku ni story mpya. Mambo yako ni kuchota na kugongana, kisha unatoka na ni sawa tu, sijali ma bora kwangu usikwambe.
Marionet form iko kwako worry doom. Mzigo umebeba nipe hiyo tena. Hii mambo haitaki haraka. Unagonga unazuia, eh. Unagonga unazuia, eh.
Girl your body's on fire, eh. You are badder.
Ukitembea sema fire, eh.
You are badder.